yimbi zitusha makwalatina wongo basha waisinzi
amakwala selekaya asele goni
zitusha yimbi zitusha makwalatina wongo basha waisinzi
amakwala selekaya asele goni
Shabba fana sababisa hoji Kanda kanda longi na masonde kwe shenye yangena indondo ekhaya yangena enye futhi
indondo
sakhopha mina ithi ngiyanibonga ama population obuyibamba kusukela kuqala kuze kube manje sinethwa zimvula sindawonye yenguthanda yizwe lonke libonile ngoba konke kwenzakala ekhanyeni uthi nina mabhululayo ongwethulwa lutho awu bafana bakithi awu intokazi zakwethu asiyibambeni bafana bakithi noma kunzi ithi asiyibambeni maqiniso foka mapisi hlela zimnika foka kutheni ilongo foka nyanje ukosinathu foka twana usikhalo foka mthuni uzwide sitele usize umfoka mahala ubanana kwijebelai uyoli fofana ujive kepta uphakade efrayim uhande ejozini umnyamandi kwaqa uthandone udetsophoo ngithi ngibashaya kanjena nje ngibashaya isho indunami sibaquzela ugurashi foka mtinkulu ngathi ngeke 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 ngimshaya nje sedikisi wajabula usomtisha ufoka mtinkulu asengithi mina duda kasete Itheke jima tsusana fakamyezo ufike ubatshele ukuthi ngithe uma befuna uqeda ngami aboqale beqede ngobuso bosazwane uJesu mfoka Dlamini bese beqeda ngomvumeleni mfoka Zwane bese beqeda ngomehlatyomo mfoka Zwane bese beqeda ngoJebu mfoka Mabazi bese beqeda ngomsizi mfoka Mthuli itheze ningi insizwa kaguqa ngeke ngize ngiyiqele wasevuma ngekhani unxathi ube nozwelethu bathi ya wasehleka kancane njeke lapha nogiya msakazile nosutha saka ase ngithi-ke mina yenza kwethuke lesey'ndlovini yengakhunje uzophalasa ukokamfungosukuthi hayi ngathi ayithathi nje kahle khandi nceku ehlale izulazula nje emazulwini akwaziyo ukuthi wenzakalani naye eyi 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 umthakathi lobo nje kwesitye sethu ungazinkinga zinkiyankinkomo zimayeka zimayeka yakayizwela umelusi ukamba zimanapa zimanapa napho sinxe simanqusu simanqusu umelu shoba lembuzi emhlopho umashikisa azayi yimwethu ngusitya zimlume gijima zimlume semile gijima simela wazangizodlu usithefesezinje notwayo umthwalo oyinkinga eyisindawo maqakala mqaqo bandokoti yizwe ngamavave sethi hhayi thina ngeke sikhulume ngekho funa ukukhuluma siyokhuluma ma sekukhona funa ukukhuluma umagangane lo ngabe ngogoda emenweni umkaba kawukhethi ngoba nasenjeni yamina isichake esigodla amacala usitya ziyamjuba ziyabingelela uzule edume kabi ngoba dume ebusika kwagodola amazolo hhayi bawe thibe thibela thibela sondela nje sondela nje sondela nje yini manje yini manje sekwenzenjani bangena kusasukile nje kwenzenjani hawu ndina kanje amathathe mfoka sibhakabhaka somkhalo olukhulu kumandaba kunamashobshow usikhulisa umnani ngokushow hou unikwa yimina mfana ibhaxe imaxolo egcolisa ixhobo saxebula isho ngenkani isho ngenkani yedelela yedelela amandla angakanamamazo
ufilo wafiso wesu sengibona khusho uzosemnyango wakhusho uzosemfana zanishiyesindo ukufikilu wafikisa wesuku hayiwe sengibona khusho uzosemnyango wakhusho uzosemfana zanishiyesindo yabonakala nje yagxoba ubulongo bunashisa Deep, deep, that's what I'm telling you. I'm going to go to the house. 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 Undaba zimnandi washinda ukhitshana zamehlo omlungu ziyathetha ziyaphiyaza ebhanoyini uzeyimdala wethu ngusokela ntombi emntu ongidinayo uma udine lokho ngisho kuwuqoba udunusa bethembe bethi hlatiwe ekha kube ngwazini kanti cha izinqe nje zentibane yadunudunu haw usuyayithanda manje intibane ingani wena wathi iphi nje ey hayi kanti utoyota wangihlekisa-ke mngane wami usuzwa kuthiwa kade ngizothenga isikhipha samakibikibi lapha esitolo wagijima oshutha khona uyitshela ukuthi ngiyithengela mina kanti cha ngithengela umama ekhaya yeyikwazi sikababa kuphuka mhlele bafoka baba manje shit ngithi bashutha ubangafuni ungabaqeli adyalela manje wachuma wacamakhaba ubhojabhoja umpukamgenge phansi ematuba wayifakaza umthoko esakhi isizo wayifakaza usandile umpokantula fakele ejemistini uthisha bemphika umpokankwanyana umzonko kwazulu umatatu umpokantula mina ngimfunzi ngayihlehla ukhoma uyithelawo ngenkani emahwangeni vele ngizala kumahlehlana wajabula umlumpo kwamathenda phansi manyese
yo inhliziyo yami ishe yami bantolwana amafongoni
tata wekhoso masikanje sebengana
awu ngayithatha mina ngayithatha kunogada kagesi abatheba ubamba wambunyuka usimba mgoja esigodla amadumbe esakeni Isimbozo zasambunga zempila umkhombi yakhala muphunyo ukanyele zilwa nenyanga emasi uqhamuka ukhethi kwenza nokunyukela ngithi shiblika budlo mafe samlaye usigingqi siyakhala sikhala koshayayo ungomi yakhala ikhala kweyiculayo umdlalo wophimbo nesigingqi kodwa mna ngayinqayo kuyaqala uzizo zisho kanjalo lesi tyambo ishaw magic singer ufakanandizwa phansi ehlanzeni ngwa kanti kubasket angifusha ngomdladlavu umthwala batholakele amadoda umfonje nocelimusa umfokasi kanti kwikeyboard ngikhusha ngaphathaphatha umfokangqono nojj umfokambuthuli kwikostina ngikhusha ngonyanamhlobo umfokajani nothuthani umfokandlovu phansi ematenjini ngithi mncane mnyango bafana bami mncane mnyango bafana bami futhi ngiyoke ngibona awuvume ngimbize awuvume ngimbize Ametha makuna webale khana wetame kuna uqhamba manga uyisa hendona kodwa enge lutho uthenga ngishuli engashuli ngalutho uphu thaka ezo thaka uphu thaka ezo thaka zokusha